music.
Jimmy on the beat.
Mtoto ulivyoumbwa ukashushwa sayalini wewe, ili kunipagawisha mwezako mimi nilewe. Nakupenda,
nakupenda
vile unajua wewe,
unajua wewe,
na moyo nalo ninakupa wewe. Oh my dear, oh wala nukia. Oh, na moyo nalo ninakupa wewe.
Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby.
Nakuhitaji.
Meet you, baby. Nakupenda wewe kwangu mie.
Nimekuja na maua, mpenzi moto na upepea. Penzi lako limekolea, joto lako limeninogea. Mpenzi, mpenzi, nipe joto, joto, baby, baby,
baby, baby.
Napenda, penda wewe.
Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby.
Nakuhitaji.
Meet you, baby. Nakupenda we wa kwangu mie.
Penzi moto moto nikiwa na we.
Nikiwa na we.
Napendaga joto joto nikiwa na we.
Nikiwa na we.
Balidi sitaki nikiwa na we.
Nikiwa na we.
Kule chumbani tushikamane.
Tushikamane.
Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby.
Nakuhitaji.
Meet you, baby. Nakupenda we wa kwangu mie.
Tutunze penzi tusijelimwaga,
tusijelimwaga.
Mwenzako nakupenda mi, usije niacha,
usije niacha.
Yani mpenzi hilo litaniuma, kile siku kiniacha mwenzako nitaumia mimi.
Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby. Meet you, baby.
Nakuhitaji.
Meet you, baby. Nakupenda we wa kwangu mie.
Vista.